I'm tired. No meteni, no menjani, ngithanda yena wangempelo. I'm tired. Uhlale nami emihleni njalo njalo uyafano. I'm tired. Ayabona mpintshami, angidlali mpintshami, ngiyamthatha ngo-December. So mamela skim sami, themba mina awuthami, ngizomthanda.
Uzomthanda wena kodwa uzosola, ngathi uyabakhohlwa abangani bakhe. Uzomthanda wena kodwa uzosola, ngathi uyabakhohlwa.
Sometimes
when I go to the solar, I do have a cold fire.